realness.
Abba, Abba.
Classic music.
Lord, nikuta futa utakacho. Jealous, sitafanya mle kwa macho. Naweza kuwa mfano kwa wenzako. Tulovuja damu, tugobi kuvuja jasho. Broke niggas wanna kufa kwa na jealous ish. Mina lipa bills, bills and penalties. Cause I'm young, rich, wise and famous kid. Natoko Swag Beach, my damn kibar shuns me a data. Nando how, one ounce me a sasa. Oh, them the most confidential rapper. Thank is a M killer, sit na shin and epi hata. What's up, bro? Indose my deals, na shin dokun indose. 16 bars, na dick and then a 6 dope. Na cross the deal, na bonga na macro. Rana sujua ni deal, na itaka lady soul, na na. Tusha piti ya mengi, na mengi tushaona. Paka bukta za shule, wahuni tushashona. Tuki kwa saga do, tezani tunahoma. Tunahoma.
Jeja kuchekesha na kuelewesha. Usintanie.
Wani unanionaje?
Nimetumwa pesa.
Sikwapi pesa zangu.
Jeja kuchekesha na kuelewesha. Usintanie.
Wani unanionaje?
Nimetumwa pesa.
Nilipe pesa zangu.
Tu mwingine maisha yake ni kukakaa tu, mtu chatu, mtu hafu, mtu kiatu. Kutwa nzima yuko online WhatsApp akitoka kwenye udaku kudaka mambo ya watu. Wakati wao mekimbia nyumbani story, eti mama na kuchapo rudu malisi ya mtori. Tangu watoto tunagombania magoni, na tamthiria zako Alejandro, I'm sorry. My MCs tungo zina watunga, mistari na wafunga, jamii naona pumba. Hivi mjanja ni mtoto mjini anedunda, ushirone mbeka wini alikuja kutoka Igunga. Let me try to break it down for you and explain things, okay my friend? Kama nahitaji change, nahitaji kuspendi na mahitaji mengi. Do you understand?
Sijaja kuchekesha na kuelewesha. Usintanie.
Wani unanionaje?
Nimetumwa pesa.
Sikwapi pesa zangu.
Sijaja kuchekesha na kuelewesha. Usintanie.
Wani unanionaje?
Nimetumwa pesa.
Nilipe pesa zangu.
No money, no honey. Check our life so funny. Mambo so kama zamani. Jem shambongo kichwani. No money, no honey. Check our life so funny. Mambo so kama zamani. Jem shambongo kichwani.
Phoenix.com.